الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول ناتو لبا إذا تقولي ديزا كراو بازلا ميديا نتتو زيني بلوغلام يا إيفوزو كسيدا كانو تونيم كادو في الشيخ عباس يبايري سنكوبا دايكتا ومكونو إسلاميك إنستيوت تيغومبيا. Era tulikusomera wenyini watukolede programu eno olunaku olwaleero nja kusaba sheikh ababuuzeeko nate tweyongereyo mu programu eno biidhinillah
ina alhamdulillah nahmaduhu wanastainuhu wanastaghfiruhu wasallallahu wasallama wabaraka waanima ala rasulillah sallallahu alaihi waalihi wasallam tumwebaza ekitiibwa allah tumutendereza tumusaba allah so okusaasira kwe ku nabbi muhammadin sallallahu alaihi waalihi wasallam kutira omwoyo gwange nejammwe okutewa ekitiibwa allah tabaraka wataala abawuliriza barauda islam media mwena mbalamusaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuhu busereevu tujja kutandika ne muganda waffe saddam laden okubeekira agant shekhe bagamba omuntu tewamuziika na kintu kyonna ate embaawo zetuteekayo oluvannyuma netumala ntyako akadongo
akibategeeza nti omuntu bamuziika na kintu kyonna amakulu talina kyagenda nakyo mumaali ye illa ma yasuddu lhaja okujjako awali obwetaavu nabbi sallallahu alaihi wasallama kyajja mu sunna nti ebigoberera omuntu bibeera bisatu omuntu yenna bw'aba afudde bimuwerekerako ebintu bimeka bisatu ebibiri bikomawo ekimu nekikola ki nekisigalayo yagamba nti yatbiuhu amaluhu emirimu gye gimukola ki gyazzaakola okuva emabega n'agamba nti wa maaluhu n'emmaali ye esobola omuwerekerako wa ahluhu n'abantu be fayarujiu lmaal emmaali n'ekomawo wal ahlu n'abantu wayabqa amaluhu aw kama qala alaihi salatu wassalam emirimu gye negisigalawo nga bwe yagamba omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam kati omuntu talina kyagenda nakyo okujjako emirimu gye okujjako mu biina ekisobola okubeera nga yasuddu lhaja kati mu bwetaavu bwe twetaaga omuntu ono okubeera nga tumuteekerateekera wali obulungi wagenda okuganzikibwa walina okubeerawo ekibaawo ekyo tekitegeeza nti talina kyagenze nakyo kubeera ekiseera kiyinza okutuuka ekibaawo nekikola ki nekivunda nekiggwawo aba alina kagenze nako kalla wallah esanda bazimuteekako butamutwala ng'ali bukunya kitegedde era nakyo yaali kibuuzizza nti babuuza bagamba talina kyagenda nakyo nga bamuteekako esanda yaligenze bukunya kati ekyo ma yasuddu lhaja waliwo obwetaavu bwaki bwakyo tulina okubeera nga haja eyo tugikola ki tugituukiriza wallahu ta'ala alam
ono omuganda waffe agamba nti nina hadithi gye nasomako mu riyadu salihin nga eziyiza ebide kati byo ebyamasomero biramula bitya
ebide byebyali baziyiza byali ku nsonga naddala ey'okusaala owekitiibwa nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam bamala okuleeta okwaziina abasahaba baleeta endowooza za njawulo waliwo abaalaba titukuba eŋŋoma ngeswalijja sola okugitegeeza abantu kubenga eŋŋoma nabbi naagala ekyo kyabakatuliki aba ne bagamba nti tukube akade naquus nabbi naagamba nti ekyo kyabayudaaya kati baamaliriza paka sahaba babiri balamba balaba mu kuloota nga balaba waliwo abayigiriza allahu akbaru llahu akbaru allahu akbaru llahu akbaru ashahadu an la ilaha illa llah ashahadu an la ilaha illa llah ashahadu anna muhammadan rasulullah ashahadu anna muhammadan rasulullah yali umar bunu lkhataabi ne abdullahi ibunu abi huzaafa bwe mbaseera bidde basahaba abo we bajja nabbi naatandiko naagamba nti allimuha biha bilaal mugende ebigambo ebyo mubiyigirizaani bilaali fainnahu anda sauti kubanga yabasinga ki eddoboozi kankuufu tugamba tutya nti mukwaziina mu kukola ebikwatagana ne ibaada tekyali badde kirungi musiraamu ateteeka muki kade amma bwebanga daida na yensi system yensi ya kade atugamba nti ammatil balwa gwekite bwekyakola ki naye nga tewaali badde bwetaavu bwaki bwa kade ne system yensi bwete bweri bakozesa kati kade tugamba nti tujja kukolera ku ekyo ekiriwo okutuusa Allah waliyeeta nasuru system n'ekyuka n'ebeera ya busira bingi si kade kokka ojja kusanga ng'ebintu mu system ebiri bingi nga tukhalifu l'islam omusiraamu omutuufu si yeyali badde akozesa wabula olw'embeera eriwo tugamba nti abantu bonna kye bakozesa ate tewali bujulizi bugamba nti temukikozesa mu mbeera efaanana bw'etyo tugamba nti katugumiikirize nakyo wallahu ta'ala alam
nomwaina ffe nadia abubakar agamba assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu agamba nti ekibuuzo kye ku sunna 12 ezisaaliwa mu lunaku faburiya agamba nti faburiya eza salaatu dhuhuri lunaku lwejjuma zisaaliwa zitya nsaba kuntangazaamu ku nsonga eyo inshaallah
qabliya za dhuhuri zijjukira nga twazoogerako ne tugamba nti olunaku olw'ejjuma bwe tusaala qabliya eyo oweekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti olunaku olw'ejjuma tewaliiwo qabliya emanyikiddwa nti zibeera bbiri oba ssatu la twakyanukula omulundi ogwayita ne tugamba nti oluvannyuma lw'ejjuma nabbi lwe yalagira nti tusaalayo meka nnya wallahu ta'ala alamu so asobola basobola okurivisinga bitwasomesa omulundi ogwakola ki ogwayita
omuganda waffe sharifu kamwaka agati assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu asaba kumutangazaamu ku mazzi g'abakyala n'ag'abasajja
amazzi ag'abasajja waliwo getugatta ng'abasajja n'abakyala bagukola ki nga albawlu musulo tegeezaamu amazzi gano agafukwa obukyafu era abawalimu bonna beegatta nti omusulo bukyafu sajja avaamu omusulo n'omukyala avaamu muki musulo olwo ge bayita almaniyi asahu laqwaali ekigambo ekyasembayo ate nga kyanabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiraga nti omusajja alina amaniyi n'omukyala alina ki alina amaniyi yagamba owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bamubuuzizza nti iza ra'a almar'atu ma yara arrajulu fi manamihi omusajja bwalaba iza ra'at almar'atu omusajjakyala bwalaba neyeeroterera ng'omusajja bwe yeeroterera fahal alaiha gusul anaabe nabbi naaga nti naamu iza ra'at alma ye bw'aba alabye ki amazzi bujulizi obulaga nti omukyala abeera n'amazzi ng'omukyala omusajja bw'abeera naki n'amazzi amazzi ag'omuteeko ogwokusatu waliwo kye bayita almaziyu mazzi ga shahwa y'omukyala naye anyogoga n'atoba ngeri omusajja bwakola ki bwatoba ago amazzi abawalimu abasinga obungi balaba nti fenna gatukola ki gatuvaamu wabula omukyala alina amazzi ag'enjawulo agamuvaamu waliwo ifurazaati waliwo oluzzi olumubeeramu lukuuma obwereere bw'omukyala ebbanga lyonna abawalimu abasinga obungi balaba si bukyafu kubanga lubeeramu abagamba nti buki bukyafu naye wallahu ta'ala alam bulabika si bukyafu sheikh ibnu uthaymini alina ekitabo kiramba ng'ayogera ku mazzi gabaki g'abakyala n'ennaaba yaabwe n'omusaayi ogubavaamu tujja kwongera okubeera nga tukibikkula tunyonnyole abantu ebintu ebibakwatako naddala abakyala wallahu ta'ala alam
muganda waffe sentongo shafiq kayunga agamba nti yalabyeko ku vidiyo emu nga basomesa nti omusaala oguliko kaaba emisaala gino yagifuluma egiriko kaaba tekisikirizibwa kusaalirwako agamba nti ye yalemeddwa okukinnyonnyoka naye abalala bakinnyonnyosa asaba kumunnyonnyola ayongere okukitegeera
omusaala gwa kaaba kyemmanyi kye bayinza okwekwasa nti nabbi waffe alaihi salaatu wassalaamu lumu yakoola kaaba n'agiga nti ma azamak wayitirira ekitiibwa wayitirira n'amugamba nti naye okuttibwa kw'omusiraamu omusiraamu omu okumutta kinene nnyo okusinga okukumenyawo Awo tewali obujulizi bugaana kusaalira ku musaalo nga guli ku Kaaba. Si kimanyi.
Kikakanyiza Kaaba.
Lala.
Giteeka wansi awo ntulinnyako.
Olaba tuddira muzikiti ne tuguteekako. Muzikiti. Abantu ne okuttibwa kw'omusiraamu kinene nnyo okusinga okumenya ki? Okumenya Kaaba. Olwekyajja mu hadithi mu mbeera efaanana bw'etyo. Naye tekitegeeza nti Kaaba bw'ebeerako okusaalira ku kintu oba okkakkaniza. Wabula mwalimu ayinza okuba bambi nga yakyogedde ye ng'alina obujulizi la baasa bihi agenda amubuuze naye siina bujulizi bumala bugaana kusaalira kuki ku musaalo guliko Kaaba obujulizi siinaawo wenyinza nakujja kugaa nti bannabbi yakigaana okujjako ndowooza walimu abaafunye iktibasa ne istimbata sinnabawuliriza wallahu ta'ala alamu naye walimu abo abaabuuze nnyo kubanze siina bujulizi butugaana nze mmanyi nti omusaalo webagukubako ekifaananyi kya Kaaba ate bye bimu ku bifaananyi oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala ne nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bye yatuta okukuba kuba ebifaananyi biri haramu kuba bal ekyalibadde kiziyizibwa kyekifaananyi kirimu omwoyo kuba Abdullah ibn Abbas yagamba nti wainkana la budda gwe bw'olaba nga kigaanyi oyagala kukuba ku kifaananyi fasna lima la ruha fihi gwe kuba ekifaananyi kitaliimu kimwoyo nga Kaaba muzikiti miti fanana bwe bityo kuba era ndabanga nti la baasa bihi naye mwalimu bw'abanga ye yalabye ayinza okubeerawo newaakola ki wajja so ajja kukinyonyola insha Allah amubuuze
barakallahu fikum tushakira Rawda Islam Media tugenda maaso ne program ya Ibuzo chaine mkada wa Sheikh Abbas Zubairi Senkuba amainafe Aisha agamat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh
kisoboka okuba n'omwami wange olwokuba naye Sheikh namuwowa nakwata namahali n'agamuwa agamati nasanyukanga
atekeddwa okuwowa siye mwami wo ate si imaamu lwakuba nti kati wabeerawo abo abakola emirimu egy'okubeera nga basoma khutuba na biki atekeddwa okuwoowa ye taata w'omuki
taata w'omukyala n'omuwala
yaku yabawoowa kyebayita okuwoowa kwe kwogera ebigambo bino Ibrahim Usama Khalid okkiriza okuwa muwala wange ono Asiya Namutebi olw'amahari g'omuwadde ag'enkumi ebbiri nti naamu nzikoze ki nzikiriza ekibaita okuwoowa ebyo ebigambo biva mwani
mutaatawo
era okuwoowa kubeerako epaati bbiri enkulu ekimu bakiyita ijaabu ekirala bakiyita kabuulu tekitwala ddakiika abiri tekitwala ddakiika nnyingi ddakiika nga bbiri kiba kiwedde oba egi emu obusiraamu asobola okukola ekyekigambo n'akikola mu ddakiika emu biiznillah okuwoowa nga kukoze eki akuwedde bino ebisigadde byonna biri taabe biri mu nsunaniha mu sunna zaabyo nga khutuba yaki yannika okubuuliramu ku bafumba awo biri mu sunna yaabyo naye kino kasita kiggwa ne tukibeera nga kimaze okuggwa amahale gateekeddwawo ne shurutu z'okuwa zibaddewo waliyi waali bashahida weebali ababiri shahidaani n'abawoowewa bwe bali tewaliwo kitugaana kuyisa kigambo mu ddakiika emu bbiri khalasi nga tukutula ddini nga ewe olaba eyo akidi bagita akidu nika bagita akidu nika ng'era bw'olaba we mukutula ddiiru z'obusuubuzi ebeera akidi ndagaano okiwulidde njagala kukuguza ekibanja kyange ekyawa eky'e Kampala oyeeta sente mmeka kitwala ddakiika mmeka gwe kasooka nti nzikiriza nkuwadde emitwalo abiri nti nange nzikiriza khalasi kiba kikoze eki kiwedde so tewaliiwo tadakhulu ya imaamu mukukola ki mukuwoowa okuggyako okutuga ndi oli nga tamanyi byayogera n'amusomesaamu awo nti wayi mugambe bw'oti ne bw'oti ne bw'oti wabula ebyajjawo kati mu biseera bino mulimu okuwandiika ki shahada imaamu asobola otuyambako mu ebyo olw'embeera y'ensi ekola ki eriwo wallahu ta'ala alamu
mugana waffe Lukwago Suleiman ali Cape Town agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nsaba kubuuza ku muggo aga nti asaba kubuuza ku muggo ogubeera emimbali naddala mu biseera by'okusoma khutuba alaba imaamu ukwata amazo kutulamu agamba nti mugo oguli gutya
omugo gutukwata kigandwa nti mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi awwal alislam muntani kwa busilamu yalinga akukola ki akukwata nkomerero nalabwako nga tagukola ki tagukwata olusi yesigamiranga na ku muntu naita bilali namukwata ko bwati maso ga abantu kati kiba kitegeeza nti ekikolwa ekyasembayo kyasangulawo ekikola ki ekisooka kyobola abantu bangi bawalimu la yahtamuna bihi tebagufaako olw'ensonga nti balabanga ekikolwa ekyasembawo nabbi obutagukwata ebeera nasikh nga kisanguddewo ekyakola ki ekyasooka wallahu taala alam
ono muganda affe agamba nti sheikh kiramulo kitya okutimba Qur'an ku bisenge yasini n'ogitimba ikhlas n'ogitimba kiramulo kitya
okutimba Qur'an kisenge abawali mbakitama abatusookawo n'abaliwo olwaleero bagamba nti si nkola yaffe Qur'an Allah agamba nti walaqad yassarna alqur'ana lizikiri Qur'an eyo Allah yagigonza abantu bakole ki bajjukanye nayo bagisoma ebbanga lyonna fahal min muddakir abaffe abantu bavaayo ne bakola ki kutimba ku bisenge kikye kyasisa Qur'an twala obuvunaanyizibwa Qur'an ogikwata ogikole ki ogisome era Qur'an Allah yagisa litaqra'uhu ala muksi Allah yagiteekawo abantu kugikola ki kugisoma nga bwekyajja mu Qur'an emirundi mingi n'enfunda so tugamba nti okugitimba mu bisenge la faidata laha tetulabawo bwetaavu bwaki bwayo okugyako litaalim mu mbeera emu yakukola ki yakuyigiriza abaana nga bagisomerako hali eriwo yokka yakugiteeka ku bikyati ebimanira abaana ne bagikola ki
bagisomerako
fahina izin la ba'sa bihi mu mbeera efaanana bwetyo tewali buki tewalibuki wallahu ta'ala alam
mugana fa Abdussamad namwendwa okubeeka muli Busoga agamba nti abuuza akkirizibwa okusoma Suratul Kahfi ku lunaku olwokuna ku sala ya magharibi oba akkirizibwa gisoma ku lunaku lwakutaano
bwagisoma nga magharibi ewedde olwedde aba asomye mu kiro kyaki kyejjuma ekyo kikkirizibwa bulungi nnyo n'emisana ku lunaku lwaki olwokutaano ekiro ky'olwokutaano kitandika enjuba ekoleza eki egudde kakiba kitegeeza maalibi bwebe etuuse obvious tuba tuli mu jjuma ki yennyini asome kafi la baasa bihi bwe kityo bwe kyajja mu sunna
ono mukyala abuuza agamba nti bw'aba ayagadde alina sente ze bw'aba alina sente ze nga yagadde okulabirira bamulekwa n'okutoola zaka abuuza nti ku ebyo ebibiri tasobola kukolako kimu ku byo oba alina kukola byonna
kiriwo ekiri wajibu ku byombi ezzaka okutoola zaka naddala ng'emmaali evaamu zaka kisobola okukola ebimeka ebibiri bwekwata zaka y'abasiraamu gikole ki giteekeyo onagiteekayo bajja gitematema bamulekuwa oredde babinako balimu bafukara bwebaba nga balimu babafuna mpola bayinako omutemwa gwabwe ijibaran nga gwaki gwatteeka ng'ani yagubawaye Allah tabaraka wataala innama sadakatu lilfuqara walmasakin walamilina alaiha ezzaka ebeera yaba ne bamisikini n'abakola ki n'abagikolamu wallahu taala alam
ono saida wa Abu Dhabi agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
waalaikum ssalam warahmatullahi wabarakatu
sheikh luli wasomesa nti omukyala atakkirizibwa kuyunga ku nviiri ze
enam
ate kiramula kitya ku bano abadayinga enviiri oba abateekamu kinti
dayi ali haramu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaana ijtanibu suud mwewali dayi mwewali ki dayi kati nange nkikubiriza abakyala n'abasajja okwewala dayi ama tinti nabbi yamukkiriza tinti tutegeezaamu kala etali ya black kala zino ezisigadde endala eya brown eya yero okugiteeka mu kirevu la baasa bihi tekiina buzibu naddala ng'omuntu ayina envi ekyo nabbi yakikubiriza nnyo mulimu envi bbiri mulimu envi osobola okuteekamu tinti lwaki nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dayi yamugaana ate envi nazikola ki egundi n'azikkiriza tinti n'amukkiriza olw'ensonga nti ddaayi akyusa obutonde Allah bwe yatonderako omuntu enviiri ze. Bwe tulaba nti omuntu bwe yeekuba ddaayi mu nviiri oba mukireba abantu bayinza okulowooza nti ekkala y'enviiri ze amme yatti nti teri ayinza kulowooza nti omusajja yazaalibwa n'enviiri nga zaaki
za brown
teri yasobola kukola ki kulowooza ekyo so tugamba tutya nti ikitani busuud mwewale ddaayi ebbanga lyonna tomuteeka mu kirevu kyo tomuteeka mu nviirizo kikolwa kikyusa obutonde bwani bw'owekitiibwa Allah tabaraka wataala.
Mukasha alina buti mukono kyaffe mbuuza ku ntambula zino ez'enjawulo ezigenda okuvuga abantu abakkiriza ensolo Allah zagamba aga nti n'abana bid'a zinaabavuga nga tuva mu kabuli
solo ki ayinza okuba ategeezaamu ekigambo ky'owekitiibwa Allah kyagamba mu suratu Maryam aga nti wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya nti sirata teri yatagenda giyitako nga bwe kyajja mu bigambo by'abaatusookawo abalongoofu nti Allah agenda kuteekawo sirata abantu bagenda yamurru alaiha bagenda kugiyitako okusinziira ku mirimu gyabwe hasiba amalihim waliwo abajja okugiyitako kalbaruq ng'olumamya abagenda okugiyitako nga balinga abali ku nsolo ndowooza kyategeezaawo kati abuuza nti ne banabida abantu bagenda kugiyitako siraatu okusinziira ku mirimu era abantu bagenda tuyanira ku siraatu era nabbi yatugamba nti lahu qalaalib siraatu erika amalobo erika ebintu eno ebbali bw'ogwayo eri wansi nga gakulobayo gakukola ki gakuza tugamba tutya nti abantu obulongoofu bwabwe bwe bujja okubayisa ku ki ku siraatu bw'oba ng'oli mujeemu era ojja tuyanirako paka kuba bangi bagenda kutambuza bigere twewale bida nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba iyyakum wa muhdathati al-umur mwewale okukola byesikoze eki byesikoze fa inna kulla muhdathatin bid'a kuba buli omukola byesikoze mba muzudde wa kulla bid'atin dalala ate buli wemuzuula muba muguddewo omulyango gwaki gwobubuze wa kulla dalalatin finnaar n'obubuze bwamuki waliwo bintu ayina omukisa okutegeeza baganda baffe ebbanga lyonna nti beewale ennyimbe kwabya ennyimbe beewale okusoma edduwa z'obubaani ekinkola yaffe yabuki ya busiraamu ababikola babikola mu buki mu bukyamu ne bwaba afaanana atya kabuli ogenda gigenda mutya era Allah agenda kukubuuza wekka wallahu taala alam.
Muganda waffe era Ukasha ow'ennawuti aga nti sheikh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barakallahu fikum wajazakumullahu khairan sheikh mbuuza ku muzadde bw'aba yafa nga munafuna ku muswala n'aleka omwana nga aga nti bw'aba yafa nga munafuna ku muswala n'emirimu emirala nga yaleka omwana Allah na Allah nga yaleka omwana nga mulongoofu asaala nti Allah Allah asobola omusonyiwa n'atamubonereza n'amuwa ejjana
owekitiibwa Allah mu Qur'ani agamba
ayongereko nakano naye nga yafa takoze ku shiriki
owekitiibwa Allah mu Qur'ani agamba nti wa alaisa lil insani illa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzaahu aljazaa'a alawfa omuntu Allah tagenda kumuwa okujjako byakoze ki byekoleredde abaana obulongoofu bw'omwana wo mutabani wo ebiseera ebisinga bukugasa ggwe olina kiwakola ki kiweekolerera naye waliwo ebintu ebitalumikako ng'esswala yagamba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi alabdu yawma alqiyamati ssala ekintu Allah kyagenda okusooka okubala omuddu nze ayogera nammwe abasigaddeyo kukola ki kusaala fa in wujidat taama bw'erisangibwa esswala ng'ejjudde emirimu gigenda kukola ki kujjula bw'erisangibwa nga nkendeevu emirimu gigenda kubeera miki tugamba tutya nti kubiriza abakyaliwo abalamu okufaayo ku ki okufaayo ennyo ku swala lwaki nti eswala egenda okufuukira abantu ekizibu mu maaso g'oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi endala yagamba sahaba nga mulaba asaala tafaayo, kale kusaala busaazi nga tafaayo. Agati ya fulani ya haza owange gwe gundi ala tuhsin salatak, wakitulongoosa kusaala kwo. Kyabaga nti ala yanvuru lmusalli, talaba omuntu akola ki? Asaala. Hiina yusalli, bw'aba asaala. Innama yusalli linafsihi, essala gy'osaala tolina gw'osaalira. Amakulu gwe kennyini gw'okola ki? Gw'osaalira. So omwana akugasa gwe swala eyo yakola ki? Yalongooka. Era tugamba abaana baabo abantu abafaanana bwe batyo, muyitirize nnyo okubasabira. Tomanya ekitiibwa Allah ayinza okukola ki? Ayinza okubaddiramu. N'ekigambo ky'essala si kyakuzannyirako. Nabbi yalumanga n'ogwengulu nga nnyonnyola ensonga ekwatagana n'okusaala. Wallahi yagamba nti ala ahadu llazi bainana wa bainahum ssala, endagaano eri wakati waffe n'abakaafu, ekitwawula wakati waffe nabo kusaala. Faman tarakaha, omuntu yenna agireka faqad kafara, obusiraamu aba bukoze ki? So tulekeraawo okuzannyira ku ssala. Ssala bw'etuuka saala. Nkimanyi oyagala nnyo ebintu by'edduniya biki, naye ekiseera ky'essala bwe kiba kituuse byerese byonna ogenda osaale. Lwaki? Anti munnange ssala teri yasobola gikusaalira, gwe kennyini gwe olina okukola ki? Gwe olina okwesaalira. Wallahu ta'ala ala.
Sheikh Sumaizana kino ekibuuzo Muganda affe agamba abuuza nti ensonga zino wammanga ziri ssatu. Waliwo okumanyagana mu bika oba mu famire. Tugende eyo waffe ntumanyagana. Kikirizibwa.
Genda maaso.
Agamba nti waliwo okukola shukuru, okwebaza ku Allah. Tumanya bannaffe, tukumba ku mmere awo, ntubaza Allah olw'ekinga kyonna kya Allah kyaba atuwadde. Agamba nti ne wabaawo ensongera yakuŋŋaana nga tugenda kusaba Allah, tusoma ku dduwa ensonga etukuŋŋaanyizza. Aga nti ensonga zino ebbiri zensoose okutema. Okuli okuŋŋaana nga tugenda kwebaza Allah, okuŋŋaana nga tugenda kumanyagana. Aga nti zikkirizibwa. Naye awulira abasomesa nga bagamba nti ate okuŋŋaana nga tugenda kusaba Allah tekikkirizibwa. Ensonga eyo yeyeteseeka.
Okuŋŋaana nga tugenda okusaba Allah nga ye tageti nti tugenda kuŋŋaana lwa dduwa, tekyalabwako nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akikola. Ate nga edduwa ibada. Abawalimu ba aqida bagamba nti adduwa katusooke n'ekya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oweekitiibwa Allah bwe yali ayogera mu Qur'ani yagamba nti udu'uni astajidi lakum, munsabe nja kukola ki? Nja kubaanukula. Oweekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti adduaau huwa alibada, okusaba Allah tabaraka wa ta'ala kwe kusinziriza ddala Allah tabaraka wa ta'ala kunnyini. Amakulu bw'osaba n'ogatti Allahumma atina fi dduniya hasana, oba oli ku ibada. Kakati bwebeera ibada aqida ne boogera ekigambo ekyali shamili nga qaida baga nti alibadatu tawqifiya, ibada eri tawqifi. Kibaita tawqifi naqifu min haithu ma waqafa alqur'anu wassunna, tukoma qur'ani we yakoma ne sunna zombaka Muhammad
sallallahu alayhi wasallam.
Kibaita tawqifi. Amakulu tokkirizibwa kuleeta bibyo. Nabbi bw'abanga edduwa yagikola mu nkola ya kukuŋŋaana, tetukkirizibwa ate muntu kwongerako. Kati bwe tubanga tetwagisangayo nga ya kukuŋŋaana, gwagikuŋŋaanyi akuŋŋaanyizza abantu gw'olina otubuulira nti nabbi yakuŋŋaanya ddi abantu olw'edduwa ya Khadija, yafiirwa Khadija. Yakuŋŋaanya ddi kufiirwa abaana be bano ba Ummu Kulthum, ba Ruqayya, ba Zainabu, ba Ibrahim, baafa baki abamu bato abalala bakulu nga bafumbiddwa, yabakuŋŋaanya ddi abantu asoma edduwa zaabo? Bwe kiba nga tekyaliwo kiba kitegeeza nti gwakiteeseteese okikoze mu buki? Mu bukyamu. Wallahu ta'ala alam. Naye waliwo ate oluusi bwe tuba tukuŋŋaanye ku lw'ensonga endala netugamba tusabire ku gundi, haza la ba'sa bihi, kuba kyalabwako. Tukuŋŋaanye ku lwa kufiirwa, mukolo gwa kujja kuziika. Tugamba tusabire ku muganda waffe, tuwanike emikono tumusabire ku muganda waffe abadde n'embeera nnungi, tewali buzibu kukola ki?
Mazo muzika wali
tukunganye tuli ku mukoro ali awo tugenda kuziika tugatumusabire
mbadde manyi tumaze okumuteekayo wali otumutadde
era kaida
kidala
kaida abamukuba wali mu jibaali tebagamba nti la najtamiu lidduaa wa idha jtamana daauna tetukungana lwa dduwa naye bwetukungana olw'ensonga yonna tukunganyirwa jjuma tuli ku jjuma omusajja najja naga taata yafudde bannange nsaba muwanike ku mikono musabireko Allah nze mmanyi taata wange tuwanike emikono tetusabira ntumusabira tekiina buzibu lwaki nti twazze lwa munasaba mulala ono nayingizawo puroguraamu ye ng'ejjidde ku kirala ng'atusanze tuli wamu naye ogamba nti tugenze tukunganye tugenda kusabira gundi yayinza obuuza nti kirimu kabiiki ye abuuza okukungana kakiseeka kulimu kabiiki
nawali mukola kiku tuba tukunganye
nawe tuba tukunganye edduwa y'amasomero eyo teriiko bujulizi asula
era nayo yino wano
edduwa z'amasomero
ng'omuyizi agamba nti edduwa ezo zikkirizibwa naye kiramula kitya zebategekateekera abaana nga bagenda mu bibuuzo kiwe kiri wano
edduwa ezo zebakuteekerateekera abaana ez'okukungaana mutuufu teziriiko bujulizi abantu bazikola era osanga mu masomero gaffe nga amma albalwa osanga buli mu ssomero nga gikola ki naye tubagamba beegendereze tekiriiko ki wabula bwe kiba nga nteekateeka ya kwebaza Allah tabaraka wataala oba wabaddewo munasaba nituga nti tusabire ne ku baana baffe ekyokulabirako wayinza okubeerawo orientation mu masomero agandaa tusabire ku baana baffe tumaze okusaala awo essala tonaye tusabire ku baana baffe haza la ba'sa bihi tekiina buki buzibu naye okugiteekateeka ntukoze mukolo mu nteekateeka ey'omukolo haza lam yunqal ani nabi tetwakirabako nti nabbi Muhammad yakikola ki yakisomesaako abantu bakyegendereze haza wallahu ta'ala alam naam
sheikh barakallahu fikum nja kusaba tukomaawo ensonga ya academy katukutte gwena atulaba njagala okutegeeza nti puroguraamu yaffe eno ebeerawo buli lwa mukaaga tubeerawo n'omwalimu sheikh Abbas nga yanukula ebibuuzo byemumbuuza Rawda Islam Media whatsapp number z'olabakaawo ku sikuriini yo beera nga obuuza ekibuuzo kyo nate tujje wano tubeere nga tukwanukula wabula njagala ntwala mukisa guno okubategeeza abaganda bange ne bannyinaffe abali eyo abasinika ebibuuzo byammwe nti ebibuuzo byammwe biddibwamu naye lwa nsonga nti temufaayo ku pulayinga audio zetubateera ku masimu gammwe tuzibasindika audio ezo era mujja kuziraba neno yennyini gye tuliko egenda kubanga ebatuukako ku masimu gammwe mbeere nga mpulayinga audio ezo muzirabe bigambo bibeeraku bulungi nga bakulaga ebibuuzo pulogulaamu y'ebibuuzo ebaddewo era n'omusomo ogusindika wansi awo beera nga ogupulayinga obeere nga owulira ekibuuzo kye wabuuzizza bangi muzze mu complaininga muga nti ebibuuzo byammwe tebiddibwamu oba olusi nemuddamu ne mubibuuza buto naye nga ebibuuzo weebiri era biddibwamu nja kubasaba mubeere nga mpulayinga odi ezo mubeere nga musoma kusomerwa biidhinillahi tabaraka wataala abatabeera ku live wano odiyo mujja gisangayo ku whatsapp groups zaffe odiyo ebeerayo tubeere nga tusomerwamu biidhinillahi tabaraka wataala nja kusaba sheikh asiibule nate twolekere
mu kusiibula twebaza abawuliza abaffe bonna aba Rawda Islam Media omulimu gwe mukola n'okujjumbira okubeera nga muyiga eddiini yammwe saba Allah tabaraka wataala bamalire kisookera ddala ekyokubiri tutwala obuvunaanyizibwa okwongera okubajjukiza nti Rawda yeetaaga okwongeramu okuteekamu buli woteekamu nsonga ezikwatagana n'obusiraamu nga zino oweekitiibwa Allah ggulawo abaagala okusaddaaka wano wewali wewali nokkubo ddene okutuusa nga tuggyeeyo omulamwa gwaffe gwe twagala obusiraamu nabwe bufune ku mpewo etalina kyekubiira insha allahu taala yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ma naqasa maalu min sadakati walakin yazdad emaali tekkendeera lwakugiwaayo naye yeeyongera buki bweyongezi katubasaba insha allahu taala mutwale obuvunaanyizibwa okufaayo mu kuteeka mu puroguraamu ne purojekiti z'obusiraamu ezifaanagana nga zino ez'okutuusa ku bantu Allah bw'atuuka okugamba nti waman ahsan qawlan mimman daa ila llah ani asinga okubeera omulungi okusinga omuntu akoowoola nga zawaani wa Allah tubasaba muteekemu bwe babeerawo obwetaavu bwonna teweenyiga musiraamu teweeyiganya kyotutte eri Allah ma inda llahi baaqi ekiri ewa Allah kyekyokukola ki ekyokusigalawo والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.